Kusane themba ngempilo yakho. Kusane themba ngekusasa lakho. Kusane themba ngekhariya yakho. Kusane themba ngomshado wakho. Kusane themba ngawe. Unkulunkulu sakuthanda.
Please don't give up, don't give up. Don't kill yourself.
Abakhulu mang.
You need Jesus
right now. Unkulunkulu nenhloso. Ngawe mbatha usebenza unakuhla kokuhle endlini mbatha uyakhulu nengculaza kodwa benithemba lako kulunkulu.
Oh yeah, yeah, yeah. No, 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 no.